Nilimolifiti leo saliwaka. Nililato la kale baby lale nisalivona. Usa nilambira kwa lizolaka. Nilumenyo la kale baby lale nisalivona. Walizolaka kimo. Swala mate ni kimo. Uto temperature ya lilato my dear. Walizolaka kimo. Swala mate ni kimo. Uto temperature ya lilato my dear. You know I got you baby. Let me love you today and tomorrow. You're too fine and you got me crazy my baby.
Crazy my baby.